Mtoleka magolisho, itagolisho Hale ntenleza ulintumela ngabafa na wangwa na wangasitu Batishu kesi, mtalesi, chimlalazi, pavenzani Mtoleka magolisho, itagolisho Hale ntenleza ulintumela ngabafa na wangwa na wangasitu Batishu kesi, mtalesi, chimlalazi
Ichimanga yazilonda bawibiza kuphakamana ufika ipho kamthetho yazilonda. Uphi lomfana kade lapha? Uphi sifuna yena? Sifuna yena. Uye lo mkhulelo lofuna abantu. Yimi umqashula jinde qele lento ngekhulu 7 ngobhozelo shamene. Hey athwala izandla khani into mdakazulu athakaze bembona umfana ukhaba kangaka. Angamba nosazi umfoka khanyeni. Ukhothethe umfoka cele. Utika dinga umfoka thelisi. Ungumu umfoka khanyeni. Talenti umfoka biyela. Ukhothe umfoka shana. Nomu umfoka mthintu. Kuzila mhlabathi umfoka shana. Uhlakaniphi umfoka ngene. Kwenzani umfoka shana. Ume ntondolo umfoka ntaka. Ushuzi umfoka khanyeni. Umzamo umfoka shana. Kosikhona umfoka khanyeni. Kanye nokhingi repiti umfoka mbuzi. Nitizolali zizwa zosali bonga madoda. Izwe lezo zizwa esikhundleni azo sizongothozela 19-2011. Sikhundle ngatuduli ibhokisi tuduli into enzima yiya we masobolo yisho umlenze uzayo nagalata nothothi ngaphezulu. Bahleka kancane undumane mfoka mthimkhulu kanye nosibeza mfoka kanyele bajezami-ke leyo. Avunywa ukhokobela mfoka kuhamba oluncane umanxitshana penda amapendana wapenda umlungu umtsholozi wabaleka khona kwakanyile mandana. Bahleka kancane usibekezela mfoka kanyile. Ayikuzi makayihlela umfoka khumana. Yavunywa njandane phansi ehlabathini yathi ngoshe ngifile ngani bafana bangaphungozi ngizasiphethe kahle ngengoma. Ibhunywe kwamlotho osethozele kwenthini ngabongo bonge zenze kombalane lonebalekhanda lapho engizalwa khona mina. Ibhunywe indofandofana nyawo zengane zayivusa into kane nawe ngani ngamnolani nimpingene konyoka. Umfazi lo mthene zozakhe sikhutakhuta kumbhuni sikhethekethe wayishaya impiso emnyama kwanomjwala. Ikanda lemnyama namathathana wathishaya imtakata zethu kumithu. Ayimaphuwa sabu kokuthi matomazana nenqaba nenze zingwezo mafika ithoto kalethe kawo nemzimkhulu naye afakolwa. Umsikazi intombi zasemandaba ngasithonga kwebuthothoni. Abe sengithi mina. Ah sinje sibethu. Umukelani umfoka ngeme mandaba. Iphuma phansi enkandla mandaba ngukumba namseke mathula mpungu isigodi kwesenkosi mpungu. Iphethwe nje umabuya kuza phembela yeba mphembela sibamzana kumantuzoma zawonanele maxoxweni. Unyona mhlophe lebhula amaphiko phezu kwentaba zasekubumbana wakanye umsamo kwabo kagogo mamntwana. Ithuthathe ntombe yangale mayivini lomi ngangishikilela ngaye ngisacela uxolo. Wena wendlu, wena wepha. Ayivume ezangalutho ezahlule sephinyile amaxoko athi ayikho lo ngoma bathi bona uyibuza kithi mungayazi. Asumaletha umfoka mpungozi umfoka nombili yabo. Asundima umfoka magwazi. Afothi ngulube yagolozi itibane sangane ndlu. Usakho umfoka ngena. Bavume isiqiniseko umfoka dlomo. Bakuyisko sanqoza sekawona wambo yitumbamo zenqoba zinginga ngoba zethulisa u. Ukuphi le ntombi esiyidalizanga lisize ntombi yabanga mabathene yabe mangathi. Kudene bathinanga mangathi nalawo sinisho. Bakuya wawa kutungu wathine funda khona mabathene. Yimu ngayeka qala xa zabafana baqala maqedwe bayiqoka zonke zamathula bebe mbophela wona kancamala. Mina ngumgombo landaba ngokufuka mandaba ngaluthi isathi kudebude made sini ngivukele khona shoyo ngathuka zacini ba. Ngelibona lelo tsala mntu. Sewile sipam sewile 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 sipam sewile sewile sipam sewile sewile. Akwethu majisa zinthi zaphutha zacima ngoba la ngeke ikhandle. Aqade bakucisha ugesi kwancamalala. Basuka lokho madodana. Hey abantu xa bathi benu laba. Nibagqisha igibha nibafake ematekisini nedabawona sekho. Nibathumuthi banijabulele kakhulu. Baphinde banicele nempilo. Ngoba kulowo mcimbi kuzala abafana basemandaba abanehlulayo ngengoma nabanihlulayo ngenhlelo kahle kahle nje badlala ubikile. Bavele bengayenzi loo nto abantu bajabulele thina futhi baphinde bayicele thina leyo mbili. Angithi iqala lapho-ke inzondo yenu. Ithi ngukhu ucathutha ngengane encane zehlulekehlula nabangani bawo bekhuzi lobini izinkunzi ekubeni ngenambona. Aqala yathi iy'nkunzana omzedlikayo bathe ejuni nomuntu phansi bathi omali bebayona. Nathi sibhamu mkhana jukula sibona. Ushayelona leli bhodlela lokuhlala lapho kuphuza. Bahetha umfana intambo yaphi nabheka shayela ithathe TV sesefuzo. Kanti uzabo wayesithumezile. Bathi hhayi akulunga mshana. Ngoba uthena mshana uyinkunzi yesoka ngakini uthi uyaziwa. Bathi naye intombi mshana shona khona. Bathala zithomi yabuyila mbathi nakwaba ibangisasho ukuthi intombi thena. Wobuya nomunye mhlawumbe yokukhulumela. Awukhishanga mingantula wena. Ngisinombolo lutho akazange ayinyuke. Aphinda washaya imunzana wathena emculeni ngakubo kuphethe yena. Ayifihle ukuthi nasesiteji ugabe ngeke ahlala abantu libhizi lizame ukumfaka ebantwini. Angungeneki. Bathi kulula mfana kwasho wena wathi ucula nje wakhe uqondisa nje konke uyayishayela. Bathi nathi isiginci nansi mike azitsha ndona. Atukumbule njalo uthi ngudu yakho wena lindawo namshana mawenzeka. Yindambo yakhe chayacho kunye nawe ebhede shobu. Ahleka kancane wonke libakhe bathi umshana ngathi kwakungcono ebholeni. Ngithi mina mfana bakuhleka bonke ngayeke ngihleke sidalo noma wena ungihleke sinsinini. Ngoba wena uyakhokhobe emva kwami udala amathi ngokungikhwazamisa. Ngithi wena uculiwe ucula mhlawa yeka le nto yenzayo. Yempakama nokuyitshela ukuthi uyashaya kanti uyagetsha. Nalokhu kulanda uthuni wale pheseya kwemfolomo okuhlulayo na okuthini nezithayo. Kuthi amabhimbi kade ngeke kanti afika nani bafana bami. Ayakhala amanye amagija angomomkaya athi acela ukuzogija lapha kini. Athi amaqaba wasagetsha segile umhlobo. Ukuthatha iy'ngoma zabantu kukuwo ukulingisa kukuwo nami angivumi Mdludlo Mdlalo. Wagija kwelinye iqembu wabuya weza kwelinye chakwe lami Mdludlo Mdlalo. Ngokube njengomalahle nje umfowa Sibiya, ube njengo-Home Affairs, ube njengo-Scan umfokabuyena, ube njengomabhilisi umfokabuyena, ube njengonjoko umfokamkhwana edlala ushunokela kuboleza nkaba, ube njengendlamulela, ube njengami njekanje. Akekho umuntu lokuluso kwami nami akekho engiluso kwakhe ma ukuthi awukuzisisi kahle lokho. Hhayi maningi amaci akithi enkahle ngayeke ngize ngiwacela. Ngithi ngigesha kanjela nje othuni baleko nquthu nakomsinga nakothukhula ngibalingiselana abaculi labo. Ngithi ngeke abebikho omunye umaphathafika umaphathafika ekhona ezandla mvana niyafika. Ngithi ayilimi ezitsheni bafana bakinkusensimini igeja indoda nendoda ebhezi yakuvela emculweni mangekho ndoda jika hambe ekhaya sikhona singomkhoshosho sizomculela. Siwili sibham siwili siwili sibham siwili awuphume himi Himme sesha sha oh humme himme himme sesha sha Kusatshela himme njalo wethu uthe bethi ikuke mazoweni ingono yebele ikuke balungwini sithathe phungwe yibomba bayishaya bathi awayosi wayosi abathi awayidla wayidla abathi sudlica yimi umthandi wento emnandi umadu intombi azathi ushukele ecubeni wabo kwamambuyisi umshaweni azekhipha endlini kanti usekhayitobeyakuqoka. Yimi umkhongolantaba kwele kumambe phukelele kweni lakhe joma kayitothanga wathatha amacala wafika kancane umshebelezi washebeleza ingane kamalokhunjana ngesineke yamkhahlela ushinga lo shinga labamzingelayo nezishumane maqeda kuhlala amasingakazi. Ngithizi umfana kankosi kwanangoma ngithi ngithaba kanjalo wethe ngabi ngajabo ukufika uzobona umasegijini kuza ngey'ntuthwane ezimnyamane ezandla kabi zadla umtyamba zamudla umntu egijini uqa qa qa yagamalazi mfunzi kogunkisa ifikelele kuphepha. Njane ngani manje zamkhathaza kabi kwela 27 ngoba lapho engena backline umuntu kulo nondini ngesibamthona amaqede khalira sala kolo kunjani ulusandi umfana kancimale mandala utopi umfana kabi yena njombi zakale kunjani zinikanga zamdikilela wayilaya ntombi xoxela umngane ange semsikilelo zomthola uzakwenu 2 points ukuthi ukufoka phela umuntu ukuze insizwa zeqiwa mcathama zethu yethu thokozile hambe yozala zonke ivebe seyizela suka phezulu kothanya yebi yaphaseyo thanya yakhulumile Sibisi umfoka gazi kwanangoma ukhakhakha lokakhaloza kwabo ukhakhanja ubona uthi uyaguga wemagumbi khawaneka kanye kwaphetha umthandazo ushokoloza umfoka shoba kwanangoma ushokoloza maye wezisizwe sikhuthanisa amayelo goni besibamba besintathi sandla sebhokodo sembathela abanumzana ukokhela umfoka shando mandala unyonendo umazala zingonya 2.6 wapheza wotredi ikhona utshalo bethu wemfoka sithela ngenkezo khona umahlehlana. Sabisa umfoka nkosi khona kwanangoma ubhenza othuma gwaza abathane ntombi ejahile akayisendeli ngoba izobekela isona sudi umesejizi umshini oyishintshayo khona kwelasemali umthobisa umfana kadlamini umshana kanye noqinisa umfoka ngebe mandala silwane simnyama abathi nsingizi nyoni ezulu kwayingena ekhaya ikhomente ntombi zishiye kofacebook zathi zamkhetha umfoka xebele mthongo ngoba ezala wabhubhethuka yimi ngiyijele magoso gegama bondo ayokuja namasazi wavuma uthosi umntu akaphungoze eswazini wavunywa ubonga ukuthi umfowabho vungane isenkeni embizane wathi kukuwe noma uyayibamba noma uyayijedela kodwa isifikile kwela kithi phinda avunywa ufani lakho umfowankosi enkanzi wejongo fela wavuma ubongisandla umfowangeme ey'ngoleni wuye futhi umntu angathi endlela ezikwemandaba zalifuthi inhlathi kude kude kwancamalala zaceni kabo useyiso njalo isikwele lisempilo useyiso njalo isikwele lisenhlwene. Ngithikonsithi ngiyeka semandaba ezinto zayo engazala namngeka nginethekele kuqhubekanawo amakhehlela olusuqala nawo esini ngithi mhlawumbe esawophela mahlamba ngithi kubhuka lapho wefinisi usokancikazi okubakho umuntu wavunywa udj tyira zayephela inisizwa ababekhona bona lapho olokhu njani Sikubuwa lapho nawe sowale nje umfana kamazibu. Yimu tabazethu uselfini sothatha singane samakhosi ganile emzini. Yimu kanakala le ambelteke ngokufuzo yize yalikhuza kangiyazi angena emzini endoda ushona kwela. Umdlalisa ntombi bezasile abantu yedlula kuye le dude. Yimu umkozela ngoma thabi nintombi yasikathwe izintombi kulazo khala amandaba athi gqizela umaqhuza gqiza njengoba nje kula gqiza kangiyazi njengoba gqiza ajiliki imhlangala khona kaunemangadi. Maqedi yaqoa. Alala salala ngendaba savuka savuka ngendaba lakhulumela kubizwa amakhwebe ekhiza lakho nkadwa ayokukhethe kathi bongakhethanga endlovini yacula zigengce lomntu abathi ngamaqeda kushike kanjalo nayo yaku mtokoza umfowatha ngazo amandaba uyayazi lona itefa amatefane atefa indoda umfowatha ngezini uyayazi lona unele umntakashobe empangeni uyayazi lona uovesize umfokashaba umazi umfokazungokutholwana kanye nosigqee umfokasheni Kala kanjena njengeza amasinga ngiphethe isteam sami ngangihamba nasingakule minyaka edlulele. Ubhasitha ngiphethe ubaba umkhizi umaqhuthi ayeqala kokhabazela indlala bejuja bethengela amasaka isoka lentombi kade ilapha endlini kwikeyboard phethe ujejeye umfo kambuthuma esouthola kwela mabhenanyana ngithi ngihlaba sesithakutudu ngiphethe ututhana umfo kandlovu ibisi elimehlazi indoda wayibamba wayeka inyamazana. Singise mabala ngokubeka amabala ngobeza amabele ziyaphekwa ziyathulula kuyela mivuso kwenyamazana. Yiyo futhi leyo ndoda khona enkosinini. Kanti entshanjeni iphethe usikilido qeda imali kwaba ubhemayo sihamba semali yomqashi esaphela lapho simthuzelanga khona othwala mena. Umongeza umfo kampungoma. Umfo kathi mamama tujamuleze matombazane ntombi ehlangana ayinikanga yangidlulela. Intombi izasebhosiyongwenzisa ngomphambili khona kwelasentombeni. Mpungoma sagqoka uyembele emhlophe kanti usiyinkosana. Yimukakada loqhamuka umnyameni wayibamba wayinamathela njenyamazela katamkulu ijulile lento ngisemthame endlozini wambuyisa lapho engizalwa khona. Ye abona umlungisi emfekane abona ubhuleti umfo kandlovu enseleni abona uphilane mafuleka emtuku abona umntu katshela umfo kantanzi kuzikedlile ayisingathi umsingathi oyinkehla umfo kagqwala abona uthamukela umfo kasokhela emsini kanye nonombuso sithole eqhudeni halalisani xaba enquthi kwanyeni. Ngivala mncane wasemkhanya kude ngidlule ngamabomu ngizile ngamabomu leyo ncwadana ngithumelela yona. Hayi cula phesha kanti sizozwana kanye. Siwili sipha msiwi, siwili sipha msiwi. Yimu ndaba zimbi kaba ngizondayo ndaba zinhle kaba ngithandayo kuwela wena nomona ngene yakho indaba vele uyimpukane enyosini. Ngisho kuyo umahlalaza kuyame thwenza abaphemi luthuma kaliphume engameni. Zabalaza we mzabalaza bambelela nakho wosile thufini. Wathi hoo nawena wena ngokuzithi mbola kuthethi kule ngiyo kanti kwakhona lelo lindlala. Yimi njalo wethu umkhuzi lokuzuzwa zibuli umthambi lokuzuzwa zidlala ngokwesibona yobanjwa neshoni nayo imize avume wena.